tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajaro so trawre to boggi jone fandu hal Mamadou Sama Seku jom nyali sakrabe heribe. Metti goddi nati hakune Mali Algérie nyande go Zambie de leydi Mali hari fi berna kassen Algérie jigande Tursiagal. Ko buri chapane jadon barube anay mabbe jadon be bamen mun en satti sane du tekajli asidangaaji jamma go Zambie bamako do. Sallaji bangal dewle hakuli sinuji hala mudun memeteli yewtere meden dossier semaine digun semaine ko wajo men hande kigide alkamsari 10 janvier 2025 bismillah sakrabe. Leɗe Mali Algérie nakasenale metti gollidal ñande go janvier de bamako hefi al ben halaji aljidi be holiti yo bilade eko wala lawol mudun yo tiagal halaji di hali leɗe Algérie der e mudum be holiti wide basile Mali ndi na hasndini joda halaji dina dabare mangal paden yelan bedro famu keden ko lalay sa walet im fa hebane du fa sango Umar Wagadu
kanko lamir hakkune Mali kany leɗe la goddo holiti du wattu jono wala fu ko lamu ko be Algérie ndi dartal so wana bonnude imadraji mangal paden gonde wadde leleedi malindi habude gube de be nodri terrorisme en o micintini wiide wattu jono dido imadraji di leedi malindi wondi e wadde kany leedi la sahel dan holita bamtare Ablaye Diop holiti wiide wala fu ko dardata leedi Algérie ndi dido halajo hali dum tiagal ko ministre kumini do hakkunde Algérie leedi la goddo nodirte Ahmed Attaf holiti wiide na haja tid Allahji leedi malindi huntene hore ko nayri bangal dati politiki o do ministre holiti wiide kaborde wala fu ko biltata e lefol sahengel sabi de leedi malindi wadi dum ko ata cile tati o beydile hen du hollitinde metti makko ko leedi malindi wonde no derde gube joine kaborde terrorisme en o wi wattu jono deedo gube fana kani haldeete micciti den wi dido tidalaji hakkunde Mali kany Algérie dum fuddila 2023 fa yotti 2024 le on do wattu deedo leedel dido homo fu noddino ambassadeur mudu wirfito e leedi mudum
kanko Abdul Subud Sogodugo jangino lugotoro jandiji dure kabar politika ko bamako do holti wiide gal ka rotti Allah hakune Mali Algérie na wawa jaati hebde kuteji mo dele lefu lede de sabi wi halaji ben di Mali wadi di na holta ben wiide ben holta kedo darndu wiide be darande Algérie ele ben ci Allahji ngoni ele la lefu lede nokuji men di lenno hande dum lalla sa walti imfa kedo fastango sita sribe
ces désaccord flagrant entre les deux pays notamment
woni hakkune leedi mallin kay leedi Niger so watta hakkile no dum yeerta dun wanata sar wadre tidalaji mawdi hakkune gondal e leedi didi sabi so do acce jaati ana hasi dokkundurgo juude hakkune de leedi didi waasa hebde lawol fanata de sabe be hewdura tidalaji ko nari bangal lafi deejere e hirumde kebe mebbe sabi handen so ni de leedi didi longi horde wakti fu ana wonde duhundurde do ana nato sabe du yimbe bombe ben heba semme le leedi lefol sahel sabi be yimbe handen ko weldon tan de leedi didi longa korde dane wotere be jokka leedi gonni to be hebata be studio be wada bonalaji mabbe feetide jamaare le leede le fon sahel
et pour poursuivre leurs activités nuisantes aux populations du sahel
sakramel tutakalaji modou kawre banga be am facebook adun x wore transformi mi hala mbedna bammi hala yeso be leedindi jamma alal bare yabinde nde mbedon no hulti o mi hala ko dulidal men semmin gol pamtare leedindi semmin gol kabon denagu hun tangul hore en kebe leedindi mbedon kan kabaro tidalla courant e ka dun finatawa e habo mbedon njibu jawdi nanno halna ne hulti wiide ko hali ko jaati jikke wonande bibbe leedindi wattu mo kambe bal politique hultike hulti wiide o di hala o mama fi hala kabaro wuteji yala be dor famu kedo ko Isa Umar Tugula hebani do sangal cité estacidibe
lamido gubal gal pel bala société civile leede amendi hawrte ele mudum don docteur Adama Traoré holiti wiide hala kananke lamu hakkundejo o fewde hitan heyrnde yo jikke lobbo fewde malin koobe
ko holliti pelledin wi waran o fiya dabireji honane tedalla tajun kuron timirsa o hali kasin wi dabireji fiyeten yalla lafi dejere ndo ana habe leedi mallen handen yo leedi tan to nyamduji sattudi watte mide mila on han yemurbe pelledin du feeti e golleji welti go nyamiriji nanan mudun
ko nawri bangal parti politique emle leedi amendi hono yelema kanyo enka holliti wiide ana jondorino namde ele hala kanan leedi amendi man leedi wartata ele wisariya de wi Hamidou Doumbia kon
konngol kanaki leydi fewde hitaande heernde ka ana hanno nayoraade banngal golleji pawiiɗi e lanndingol woteeji ɗi haala ko o ƴaɓɓoraaki fewi bannge muɗum.
Sono haalade ma goonga le haala makko kam o holliti kabaruji mawɗi ga faa hannden taƴgol courant o tiɗala muɗum huncaakin. Le haala makko kan o janta e fewde waɗgon wotiŋaaji ɗin ɗuuye huunde noon ko mi domina sanne. Leydi mallin keɓal muɗum ɓisaaki e balleeku ga golle ɗi yo waɗirtaakin tan no woɗiri.
Le haala makko ka kananke laamu hakkundeejo o nardi ɓiɓɓe leydi Mali fuu weyɗondira juuɗe mum laato daane wootere yalla imma daraji gonduɗo waɗeede le ñalawma hannde o ana heɓa laawol.
Ko ɓuri capan jeɗɗon barmuɓe ane maɓɓe jeɗɗon barmuɓe mbenna barmude mo enen satti sanne mbena ɗum woni ko holta e li asdangaji ngaɗɗa ɗi jamma mbenna goo janvier bamako ɗo ndenno ɗiɗo jateji to haali ɗum beeta ko woni ben l'hôpital Gabriel Touré e wi goto ardiɓe service urgence professeur Abdoulla Hamidou Almaymoun ndenno jatti alkadara hikka hana le dina rawane ndenno hani ɗum ɗumar wagol keɗɗon fof sango sita sirɓe
le hitan hikka le yembere 31 ko yaatiɓe capanɗe jeɗɗon e go'o wonko waɗi accident ɗatti ɗin. Le muɗum mi hiisigen deɓe e jeene worɓe tawaɓe ene tiɗalaji sanne caggal muɗum ndu joyen e meɓɓe ana hasinguine oppe kon jaati yimɓe ɗino e o jama koye mumen mbarmi sanne ga ɗu e tawede fof meɗe wawi haalde wi accident ko waɗi hikka fote duɓ ƴaɓɓiɗi ko sami binta ɗi accident ji go'o muɗum yo dogongol sattugol caggal muɗum ndu rafi rentade ɗum ko sami binta ɗum min maati yoga ɓe yimɓe ɗu yerɓino dorguji bonɗi yoga e meɓɓe ɗu a tawan battata sariyaji dogongode ɗati mawɗi caggal muɗum ndu a tawan yogade mobileji mumen moƴƴa ma ɗati ɗum ndu moƴƴa ɗum ko sami binta ɗum
to dire toon holta wiide pinage goto ben mutile ndiyam holta wiide jeeyo heddiki hen taton ben ane maɓɓe rewɓe taton e bonandaji kaake ɗum mowni sanne ndenno ɗum ɗo waɗi ñande capantati e goo ñande talatarne capantati e goo décembre to ben ɗum hitande 2024 do ben gellel koyra to le commune Garba koyra cercle dire ndenno holtan wiide men la pinace o imike dire yaade pinace o imike dire yaade rarus fande le kabaru yiɗi to bankas toon ben holtan wiide janndeji ɗi puɗiti alkamsara hannde ɗiɗi janvier ndenno ɗumɗan holta wiide ben janndeji ɗi jogitoto ben fa ñande nawa e goo mars 2025 ko warata ben ko ɓuri ben ko warata uñaji sappo yo ko ɓuri mbiyen ko warata uñaji sappo yo sukaɓe lokki ben notiki ben uttugol jande alkamsare beeta ko o ndenno daawi taccugol gidoron ɗi huncinama hoore wonande polisaɓe gila joni jaati holtawide suka kamɓe musidɗe ɓe kay hinko huncani hoore laaɓalle le classe uji ɗi ndenno l'école ngaji ɗi foof uɗitiki sowona nokkuji ɗi udda saabi rafidenago
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
yetta meɗen dusisi men hannde ana yowi do ben dewgol hakkunde sinuji hunde waɗande yalla sambinde dewral gondal kawral hakkunde ben dia leñ ka noon tawi kam wiide ɗum ɗo waɗa fewi wordi ɗiɗo wattuji ɗi saabi nokkuji yogaji yo jayre e keña dun hetingol sere fati yatara won ko heɓanen banggal muɗum kedan fastango Dianaba Diallo e Oumar Waygalo
min komi bojojo nenam ko bellajo mi heeɓi jennoji kewɗe suka heeɓi caɗele ɓe mbiyata ko ka wona jaliñama batte ɗum mbaɗɗani won mbiyoɓe ni a wona ɓibbamma min komi dogono nenam ko pullo ko fawi e banggal dewgal so wonko jiɗɗa wadde ɓe mbiyata ko kaari ko ɗum ɗo mi yiɗi resde suka debbo dogono goɗɗo kono ɓe mbi min wona dogono tigi tigi ɗum watta
ɓeɗo worɓele ɓe nanɗo ana cifo wattu joni o goto e maɓɓe ceɗɗo kañe burdame ndimata ɗum goɗɗo du pullo kañe kaaɗo ndimata ɗum e kollitide wakkati fuu ɓe jennete le nokkule ɗo ɓe gon ɗo giɗa dial andanɗo kabaru neɗɗako o haali kabaru ko siŋaji ɗi galda ɓamidirta ko
suko debbo resama e jaliña ko wona ko makko so ɓen ɓuuri hewde sukaɓe makko ne mbawi wasde jatede nder galle fulɓe mbi inna puccu baba dakiru hoko laatoto en kana reste ɓen
suka
assitan Diallo ana jooɗi an defa haali tiɗalla ko jogui yida jall andando kabaru neda ko wadi gonginali fewde e yimbe albamindirobe tawe galta sibe
e la ila
saajini sukabe kebabe e den dewle won gaccobe jallinye mun en e galleji mun en bayri be jaata
andambe kabaru tarikiji kanya fayotto fina tawa kollitido ko nayri bangal no dewle den gori ila arande no jamarden hani wurude non fodi Musa Sidibe
der lady malindi fof hono fof mo fina tawa mun no wori hono fof ne yalta e goddo won fina tawaji min tan yo wido hen anduden e fina tawaji men nedde ne wawi yaade ndarto ya debbo mo wana simun mo walda iyam mun
bamindirobe galda si ko sakiti ko fan yahatan hewa leledi medin di non takiti tobbe kolitiri nimse mudun en
sakabe ko ten ko warjo hande mi so taru fas fu mutude ngarna himmeji modon e bongal numero 76 98 56 56 jotamani noto dun no ngan hinoto himmeji modon di e bongal ko nafuni yo 37 321 mere mere non ko famdi fu gudi nogo e tawali telephone joomu do sedi yotro medde magazi yotrame de magazio kabaru sukabe yoy dun doti ala jibi lidi e berna dido wattuji jangul denno cholla e ko nande mudun na torosane sukabe e nayabe yelan be gor famdu zabri jandi fiede e berna kedana ko heba bangal budu do fostango min e sita sidibe yo en kirejo jangul matete e wi malimitu denno sukabe bamako do e likade lindi memi hala sarab mabbe haybata be bangal mudu
neba abe jikala min
inde amen ana wulla jam mi sulmoton mi loto mi hebe yaccu lekkol so nukku jengi mi lelton mi suddo gude teddude to menen ga bangas jam ana satti joni sanne babba na sudde ga kaduleji teddude mi de borno sabe jangon mi min de jogi kaduleji teddude ko natto sabe mi rento e jangon fotar kufnere kan e pade nanal mudun watti fudo jang wadi bete so mi loto ma wojoton bulanga so heba yaccu lekkol
bulanga e saaji teddudi e ko nade mudun ngoni dabareji dina toto sarabe gonbe yelimane e tombutu le saha leedi ndi
nid ku jara sokma da fe
so arfandu ku weti mi lotan koyde sukab dan kay juudi mebbe ceggan mu mi wujja be bulanga so be heba be yaccu lekkol so warti warti nyolman mi wulna jammi lotabe so arfandu ku jengi tan mi yamana be lelo be suddo cuddi maaji teddude to menega tumutu jam ana satti sanne watti fu so mi loti sukab amembe so ni wala ni me wujja be bulanga e nanal mudun so be heba be yaccu lekkol
da fulay
kanon do gotorem be kay kulti wide yu noturgo bulanga watena hakilo sanne budu fufu bangal tolla o kadana mamadou koulibaly o dogotoro to sesref bankas ko tewtata sarabe yu noturgol neba meji
surtout éviter
en han wartu hakile e wartu de bulanga e kine meden watti joni sabi so chollani immigen ana wa natar sabe kewtine be sukabe nyabilaaji yogaaji sabi chollani ana jogi microbe ko heewi ko wa sabi bi ne nyabilaaji istiwamul andaka sukalu pamarongo hana wujede bulanga sabi yoga me patan wuddum en tajje sanne yoga sarabe dum sarfa wuddu suka pamar tajim be watta hin bulanga watti dabbuni joni dum wa sabi binde leedi nata on nuku ko hebnda jom nyaw sabi tetanos ko heewi ana wa hebede sabi hendunu ko natto sabe hewtine jom tidal laaji
dans le contexte malien
docteur oda ndar sarabe dun no watande hakilo yittugol sukabe gol wala nafa kadda nafa hande mamadou koulibaly
pour les enfants
sukabe mawbe sedambe so lotama an han bornade kaduleji teddudi so hebabe yalta sa watte joni cholan ana satti bubandu ana satti sanne ben wa hebde nyablaaji kewdi ko hebtabe tedalaaji ku nayri bangal popal en nanal mudun sarfa be lotigen ben haani nadele ciudi to wulare wodi be haana yaltude fe so nabbe yamirabe yaade nelan ma yaade jange ci likkol
ali ali kol
bangal sukabe ciawbe nyaw buuce kay ko docteur mbé ndartata sarabe yo notoradi masngaji